Wahenga walisema kila shetani na mbuyu wake. Moyo wangu si Old Trafford, lakini kuna the special one ndani yake, na hii ni kwa ajili yake. From me to her, with love, Reddit.
Muru ngi ni kwenda unona wewe unajua kianguka nishike mkono nitakuinua kinikubalia nitatembea kifua nimeinua mikono nimetanua kwa nini nimepitia kwenye mbua kwenye jua kwa ajili ya penzi lako nipe nafasi please kwenye moyo wako wanajua hata marafiki zako napo kuzimia hasa mwendo wako I'll be jiga can be my Beyonce wherever you want girl wherever you say when you main body kama maisha ni essay kama maisha ni exam kukupata wewe sawa na kupata A so I'll find any way to make your day so the haters will have nothing to say you know I think about you every time that's why you unaniona nikisaka dime yes ili ni kufanye we madam let me take you to sister Angel na brother Nelly stack it to kuku enjoy nimependa kweli kama Jack na Rose tubaki kuwa pamoja ata ikizama meli shori kwako na malengo atutofeli ukiwa pembeni yangu ninatulia turi and I swear to God you're my wife to be napenda siku zote tubaki kuwa hivi uko moyoni mwangu kama BBE ngoje niwe Adam na wewe kuwa EVE
everything's all about you you're my sweet 22 girl come close I don't need I'm thinking more about you I'm the one for you
Telling you
I'm praying for you
Calling you every day
I'm the one for you
Telling you
I'm praying for you
Wendo woman, wazangu ndoto Dani yangu every time unawasha moto Mina wetu wepacha kama kuruwa na doto Come near back, wanza, let's take a photo Staki kuwa philosopher kama Plato Awa Aristotle, so I'm gonna think about it Just a little, nataka wendo we Mrs. Fredito Let's get together, Junior Fredito Jue moyo wangu ndo umeshe ukamata Na nina kurai kukupata Shamwambia hata papa luaita Come to me, mamacita, bonita Faith imenirusha kwako, nidake kama egoita Make it quick, acha kusita Una nikamelesha omoshaija Nipo BK mizuka kama nipo naija Na mengine mengine shindwa ata kutaja With your kisses, kill me, don't wanna show it But I know you feel me, I know Wazazi wako, wanipendi sana, wanafurahi ukiwambia Tumeachana, eti mini mbuni Wamesha nena, maybe niwe classic man kama jidena Najitahid mina wao, tuweze patana El Nina loka, ulala Washe melanja kwa gala Wewe nikilevi, yani hapa nipo tila lila Yes, you make me sing la 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 Mama upo juu, je temp to juni Wewe tu, sweet 22
Everything's all about you, you're my sweet 22 Girl, come close, I don't need I'm thinking more about you I'm the one for you
Telling you once again
I'm praying for you
Calling you every day
I'm the one for you
Telling you once again
I'm praying for you
Yeah, what up BBE, it's your boy Fredito, we taking over, salud kwako, Dembo.